Nam ndithanda udlulisa ukwamkela okufudumeleyo kuwo wonke umntu kule ntseni egameni lenkosi elihle, kwaye ndibulela inkululeko yokwamkela udadethu Sarah Branham phakathi kwethu. Yeyona ntombi incinci kamzana uBranham eyabonayo yava okuninzi malunga noko uThixo akwenzileyo, kwaye kunintsi endingakubulela ngako enkosini malunga nolungiselo lukamzana uBranham. Kunje ngoba uPaulus wayeyintsikelelo kuTimothe, naye umzana uBranham uye wayeyintsikelelo kum nje kakuhle ixesha endilikhumlayo xa ndandisesidingweni esikhulu ngo-1962. Inkosi yayithethile emva koko ndandinokubhabhela ndiye kumzana uBranham ngenqwelo moya, ize inkosi ityhile oko kuza kwenzeka ngomprofethi wayo. Ngoku intombi yale ndoda yaThixo ithe yaba namava yava amazwi evakala, yazi yafuna uzobona umzana uFrank. Wandifowunela ekuqaleni kojuni ebesuka eSwitzerland ngoku uzawuphinda abuyele ngomso. Ngoku ndingavuya xa sinokumbona, asizukumva sonke, siyazi le ndawo uba yonke into yenziwa ngolungelelwano. Kodwa ndinokuthi nje makaze nje phambile singajongi iintloko sonke ngemva, oko kuzawuphazamisa. Aze phambili ukuze simbone, ngoba into enokwenzeka uba wonke umntu ujonga ngemva kuzawuba khona ukuphazamiseka, nakanye uba kwenzeke oko. Kwaye ukhangeleka ngokufanayo nomzana uBranham. Thixo akusikelele, ungeza phambili ukuze wonke umntu akubone. Siyabulela ngokuza kwakho Thixo akusikelele. Kuyinyaniso uba uThixo usebenzise abantu ukusuka ekuqalekeni kwexesha kude kube sekupheleni. Ndikutshilo oko kwicawa edlulileyo eZurich, ukhona amadoda athixo, amadoda amakhulu kathixo usukela ekubuyiseni kwezinto. Akho mntu unoyithatha indawo yakhe, yabo bonke babe nomsebenzi wabo. Indawo yabo ekwakhekeni kokubuyiselwa kwelizwe, kodwa akekho phakathi kwabo owashumayela ivangeli epheleleyo. Akekho phakathi kwabo wayenobeka uvakaliso lobupostile ngokupheleleyo phezu kwesiphatho sesibane. Bonke babe nendawo yabo. Akekho nditho noCharles noWesley zange akwenze. Bonke singavelela isibhalo sikuyohane 12:14 sithi, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani, nemikhulu kunale niyakuyenza. Akukho nam kuwo wonke amadoda amakhulu kathixo ulungiselo lwabo esingalithanda bibuziwe, esingalisingeli phantsi. Akekho kubo owakuhama wanamava ngesi sibhalo esithe sazaliseka. Konke sikubona ngokukhululekileyo. Kuhle kunjani umzana uBranham wasifunda esi sibhalo ukuze nazi uba sibhalwe ngolu hlobo. Into entle yiloba masizifunde zonke izibhalo ngokuvakalayo. kuYohane 14:12, hayi oko bendikutshilo kuqala. kuYohane 14:12, inene inene ndithi kuni bazana nodade, xa kusiza uinene omnye kumele simamele, xa kusiza ukubini o inene ababini kumele siqaphele kakuhle. Inene, inene ndithi kuni, lo okhuluweyo kum uYohane 14:12, inene, inene ndithi kuni, lo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye, yena nemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba mna ndisiya kuye uBaba, kwaye kuyinyaniso kwakuzalisekile. Phaya inkwenkwe eyayiseFinland nomzalwana uBranham wabona izinto ngaphambi bazenzeke, ngako oku wayenesiqinisekiso esivela kuThixo wathi, kubhalene eBhayibhileni yenu kuza kwenzeka. Ndikubonile umzimba ongangeminyaka eyi-11 lele ecaleni kwendlela ubethwe yimoto wafa, konke kwakubhaliwe, iCanada yonke, iMelika yonke. Emva xa weseFinland kwelaa xesha ekumzana uMore nomzana uLise uLinsday, konke wathi into yaqhelekanga izokwenzeka, kwaye kwenzeka kwakwelaa thuba. Wathi, vulani iiBhayibhile zenu nifunde ukuba ingaba ngumbono loo ndawubonayo embonweni, kwaye okwakusoloko umnika isiqinisekiso. Apha sithatha isibhalo sesibini, apho sasibhekisa ngokunqanileyo ngekho omnye wasithathayo, kuYohane 5:19-20. Yohane 5:19-20 waphendula ngoko uYesu wathi kuwo, inene, inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza. Into ayibona uyise eyenza, kuba izinto asukuba ezenza yena ezo uyazenza unyana kwa kunjalo, kuba uyise uyamthanda unyana ambonise izinto zonke azenzayo yena. Uya kumbonisa nemisebenzi emikhulu kunale, umbonisa yonke into ayenzayo. Into enye yenzekile kwisizukulwana sethu, indoda yayithunywa ivela kuThixo yabona oko uThixo akwenzayo embonweni, wakuthetha, kwaye kumaxesha amanintsi zange waphosa nenye into, zange waphosa nenye into. Wabuza omnye umtsalwana wathi, awukoyika ukuthetha ngolo hlobo? Waphendula kakuhle wathi, ndingoyika kanjani ukutsho into uThixo andibonise yona? Into uThixo ayibonisayo nayitshoyo kumele ibe yinyaniso, kwaye kuyinyaniso kuyawuhlala kuyinyaniso. Kolulungiselelo siyabulela, sibona nezibhalo ezifundiweyo kuthi zisazeka kuthi kuba akekho namnye umntu onokuze azichukumise. KumaHebhere 13:8 saziwa kakuhle kuthi, KumaHebhere 13:8, uYesu Kristu unguye izolo namhlanje nangonaphakade. Kuze intetho emva kwayo uba ukuba unguye, unguye namhlanje, wenza into enye namhlanje, kuko oko sesakunqinela. Mna uqobo lwam ndiye ndalingqina ebantwini ababezelwe bengaboni bezimfama, bafumana ukubona kwakulaa ndawo, bonke ababengakwazi ukuhamba baphiliswa kulaa ndawo. Ndikubonile incwadi yezenzo isenzeka emehlweni am, ndingangqina mna, ndilingqina lokubona, ndilingqina lokuva uYesu, ukuba uYesu Kristu nguye nakweli xesha lethu, njengoba wayenjalo ngoku ya kwaye esiya yayisisiqinisekiso selizwe esavakaliswayo. Siyabulela ukuba uThixo ngobabalo uthe wasivelela wasibonisa izithembiso zeli xesha ngobabalo. Ukuba noku kumele kutshiwo kakuhle, akwanelanga uba uThixo uyazitshila kuthi, uzitshila nje kuthi, kodwa isitshilelo sikaYesu Kristu isesisiqalelo. Emva koku kuza isitshilelo selizwe, igama lakhe necebo lonke lakhe losindiso. Kukhona abantu emhlabeni abazothwala igama lakhe, bathwala ilizwi lakhe, bathwala imvelo yakhe. Thixo unabantu emhlabeni iwaka waka elizawuba lelakhe ngoku abaza kuthwala igama lakhe. Siyakholwa, ngaba niyakholwa kule ndawo ukuba uThixo unike isithembiso. Isithembiso kumele sinikwe ibandla, imfundiso malunga nobunye bobuThixo nobhaptizo luyinyaniso. Zonke imfundiso, izithembiso uThixo azinikileyo kweli xesha, sifuna ushumayela ivangeli epheleleyo, usindiso olupheleleyo, oko kuza ukhonza abantu bakaThixo. Ibe luncedo kulungiselelo phambi kwenkosi. Yankosi inkosi uThixo angasikelela abe nathi ngobabalo. Zawukwenza, zawuphawula izinto ezibini okanye ezintathu malunga neengoma ezimbini nelizwi. Phambi kuba nditshoko, ndicinga iintetho ezintathu abazifundayo umzana uPhesaka ngolwesithathu kumhlangano kwisixeko saseGayisini. Sifunda ngolu hlobo: baziswa ukuba zizilumko abahamba belandela inyaniso, abo bashiyeke ekulahlekeni baziziyatha. Sonke siye sakhutshwa elilahlekweni ngolu hlobo nangoliya. Singatsho ukuba ngozalo lwenyama siye sazalwa ngokutsha, kwizalo lemvelo sizalelwe esonweni apha kweli hlabathi. Kodwa xa sizalwa ngokutsha, sizalwa ngenyaniso enyanisweni, siguqulelwa kuyo. Oko kuvela enyanisweni, entliziyweni yenyaniso yobuThixo. Ndazalelwa le njongo, ndaze ehlabathini ukuze nizoba lingqina lenyaniso. Wayeyinyaniso, uyinyaniso, kwaye siyakuba ngamangqina kuyo inyaniso. Okunye kuyinyaniso kuthi, ndiyathanda ufunda le ntetho ilumkileyo kwakhona ukuze sikhumbule. Bazisa ukuba bazizilumko abasuka ekulahlekeni baze enyanisweni, abo bashiyeka ekulahlekeni ngabo iziyatha. NdiyanguThixo asincede uba sazi inyaniso, sikhululeke kuko oku ukuze sikhonze uThixo namandla onke ngenyaniso, ngenkululeko okuvela entliziyweni. Andazi uba umzana uRus uyayazi ukuba ufunde indumiso enye ngo-1979 phambi kobu Satana ahlasele atshabalalise konke. Wafunda apha kule ndaweni ngoMeyi 1979. Ndinombhalo eBhayibhileni yam ekunxele, yanga ngakholisa uThixo ukuba anike ukuguquka ngoku, ukubuyela ekwakheni nasemandleni, asibeke kwimeko yoba sibe nobudlelwane noThixo, sibe nobudlelwane omnye nomnye ngobabalo. Siyaqhubeka ngesihloko esinye njengayizolo ebusuku. Ndithanda ubhekisela nje ngokukhawuleza kwiingoma ezimbini kuba ubusuku buyeza. Sonke siyakwazi oko, kodwa ngokunjalo nentseni ezukileyo iza kukhanya ngokuba abanye intseni yintseni ezukileyo, kwabanye bubusuku boyikekayo. Kwintseni ithi apho engomeni, xa intseni yanaphakathi yakukhanya, ubumnyama abuyi kubakho. Siyambulela uThixo ukuba kusekhona ixesha lengcebo. Xa uThixo evuthuza ngamandla omlilo kakhulu ehlabathini, masiqaphele sifuna ukunyaniseka. Oko kubalulekile. Kukangabi sikutsho apha nabani ofuna ukukhonza iNkosi makakhonze ngoku, hayi ngomso, hayi kule veki izayo. Ungomso uzabe sedlule kakhulu, kuzawube sekuleyithi. Makakwenze ngoku. Ngaphambili besitshile kuba xa uzalwa enyameni uzalelwa koko kugwenxa, kodwa uzalo lokutsha uzalelwa koko kulungileyo ngobabalo. Ube nako ukunxumelelwane enyanisweni. Uvuke kuba ubusuku buyeza. Vuka usebenze kwintseni, usebenze ngentseni yasekuseni. Uvuke unike ubomi bakho bonke kwiNkosi uYesu Kristu, usebenze unokuzinikela, ushiye konke. Vuka kuba ubusuku buyeza, apho uya akuyi kubakho nguquko. Ukhanya kuyeza, vuka. Ukukhanya kuyeza, apho ubusuku ilanga litshona, vuka. Uhlale uqinisekile ngokuba ubusuku buyeza, apho ungayi kuba nako ukuguquka. Asifunde ilizwi likaThixo kumprofethi uIsaya 21. Umprofethi uIsaya 21 verse 11 no 12.
He calleth to me out of there. Watchman, what of the night?
Isihlabo esisingisele kothe cwaka omemeza kum ekolasesitsheyire uthi, mlindi kuxa liphi na ebusuku, mlindi kuxa liphi na ebusuku. Uthi umlindi, kuyeza ukusa kwanobusuku. Ukuba niyabuza, buzani, buyani, izani. Injalo ke impendulo yobuThixo. Intseni yeza nobusuku. Kuba ufuna ukwazi ngokukhulu, ingaba kwanelanga oko? Uba ufuna ukwazi okuninzi, buya kwelinye ixesha ubuze. Hayi ngoko, ngoko yayisisithembiso izani. Isithembiso sizawuzaliseka. Hlalani nizazisa, nizikhumbuza ngexesha lokuqaphela apho uThixo ezitshile elizweni lakhe. Niqaphele kakuhle kuzo zonke isibhalo namhlanje ukuba ngowuphi na umhla, ngowuphi na ubusuku, yeyiphi na intseni ekubhekiswa kuyo. Kusuka kuJeremiya chapter 31, ndifuna ufunda uJeremiya 31 verse 6.
For there shall be a day that the watchmen upon the mount of Ephraim shall cry, arise ye.
Ngokuba kuya kubakho umhla abaya kumemeza ngawo abalindi ezintabeni zakwaEfrayim besithi, sukani nime sinyuke siye eZiyoni kuYehova uThixo wethu.
For there shall be a day.
Ngokuba kuya kubakho umhla. Ngokuba kuya kubakho umhla. Ngowuphi lo mhla? Kuya kubakho umhla apho abalindi abaya kumemeza ngawo ezintabeni zakwaEfrayim besithi, sukani nime sinyuke siye eZiyoni kuYehova uThixo wethu.
As we read last night,
njengoba sifundile kubusuku obudlulileyo, uThixo ubeke abalindi kwiindonga zaseZiyoni, abalindi kwibandla lakhe abavule amehlo ukuze baqaphele ixesha neyure esiphila kulo. Mlindi, abalindi abanika isilumkiso sokugqibela phambi kokuba kwenzeke phambi kokuba kutshona ubusuku kuze intseni yanaphakade. Ndifuna ufunda kuYeremiya 13 uverse 16. Apha kubhalwe ngolu hlobo: yivani, nibeke indlebe, musani ukuzidla, ngokuba uYehova uyathetha. Mzukiseni uYehova uThixo wenu, engekahlisi ubumnyama, zingekabetheki ezintabeni zocolothi iinyawo zenu. Nithembe ukukhanya ke yena ukwenza ithunzi lokufa, akwenze isithokothoko. Ngoku zimpendulo kuko oku: ukuba nithanga nive oko, wolila umphefumlo wam entsithelweni ngenxa yoqhankqalazo lwenu. Ngaba ngubani ophulaphula ilizwi likaThixo, othobekileyo emhlabeni? Naku, kodwa ukuba nithe anamamela, verse 17, ukuba nithanga nikuve oko, wolila umphefumlo wam entsithelweni ngenxa yoqhankqalazo lwenu, lityityizela lihle inyembezi liso lam, ngokuba umhlambi kaYehova uthinjiwe. Apho khona inkosi, khona ivangeli kaYesu Kristu, umyalezo omnye, njengoba iqinisekisile kuLuka chapter 4. Umoya wenkosi uThixo uphezu kwam, ukuba ndivakalise ethe ngenxa kuyandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu, indithume ukuba ndiphilise abantliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Nalo uvakaliso ukuba sifunda ukuba kubhaliwe eBhayibhileni ukuba olu vakaliso aluqalanga ngoYohane uMbhaptizi, wayengumlungiseleli kwixa elingaphambili. Olu vakaliso lwenzeka ngayo uYesu Kristu kumaHebhere chapter 2 verse 3 and
4.
So thina ukusinda sakuba siluyilizele usindiso olungakanana, lona laqala ukuthethwa yiyo inkosi, lwaza laqiniselwa kuthi ngabo baluvayo. UThixo engqinelana nabo ngemiqondiso kwanezimanga nemisebenzi ngemisebenzi yamandla nezabelo zomoya ongcwele ngokokuthanda kwakhe. Isiqalo senziwa inkosi yethu uqobo lwethu, kuba kubhaliwe ukuba waba kokubini ukwenza nokufundisa, kokubini ukwenza nokufundisa, hayi kuphela ukufundisa kodwa esenza okunjalo. Wakhulisa inkosi uba yenze thina njengebandla elalungu liphilileyo, likhokelwa ngumoya, lagcwaliswa ngamandla aphezulu. asi ngababalungisi abadibanisayo bezinyindela kodwa okunjalo izixhobo ezixhotyisiweyo. Ngokunjalo inkosi yangqina ukuba iphilile inguye kude kuwo amaphakathi. Ndithanda ufunda kumprofeti Yeremia 51. So, ngokuba kukhona izibhalo ezininzi anzuhlala kakhulu kwesinye. Uyeremia
51.
Yeremia 51 verse 12.
Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong.
Ziphakamiseleni ibhanile indonga zaseBhabheli. Qinisani ukulinda. Uvile oko. Qinisani ukulinda. Misani. Misani abalindi. Lungisani imilalela ngokuba njengoku Yehova waqangiyelayo. Ngokuba uYehova njengoko wanqangiyelayo ukwenzile abakuthethayo ngabemi baseBhabheli. Isiphelo isiphelo sisondele. UYehova uverse 13, wena uhleliyo phezu kwamanzi amaninzi, ubuncwane bakho buninzi, kufikile ukuphela kwakho, silinganiselo senzuzo yakho embi. UYehova wemikhosi ufungile umphefumlo wakhe usithi, noko andikuzalisileyo, noko ndikuzalisileyo ngabantu banga zinkumbi ezinqunquthayo, kuya kususelwa ngawe ukwenziwa amayeye. Sesiphi isibhalo kumnqophiso omtsha okucinga ngaso ngoku? Xa kufundwa ilizwi lobuprofeti ungacinga kwakhona. Ziphakamiseleni ibhanile indonga zaseBhabheli, qinisani ukulinda, misani abalindi, ngokuqhubeka kunjalo. Eat up. Wena uhleliwe phezu kwamanzi amaninzi, ubuncwane bakho buninzi. Isithilelo 13. Ubuncwane, igolide, amatye amahle ombathiswa, ingubo wahleli phezu kwamanzi amaninzi, amanzi zizizwe ilwimi. Kubalulekile kulo mxholo ukuthi namhlanje yintetho enye eyenza abalindi ukuba bomelela kumbi. Inkosi imise abalindi kwiindawo zaseZiyoni phezu kwabantu bayo kulo lonke ihlabathi, abanika isilumkiso. Bona uqobo lwabo banesitshilelo sokwazi ixesha esiphila kulo. Ngokunjalo okubalulekileyo ngoku ilizwe liqhelekileyo labalindi kakuhle kakuhle libhaliwe kuyezekile 3 verse 17. Uyezekile 3 verse 17. Sifunda up uverse 16
no-17.
Kwathi ekupheleni kweentsuku ezisixhenxe kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, ndikwenze umboniseli kwindlu kaSirayeli. Live ke ilizwi emlonyeni wam, ubavuselele ngokuvela kum. Emva koko ungagqithiswa kubani onelizwe elitshilekileyo elishushu kweli xesha elivela kwitroni yozuko alityhile ngentando yakhe. Kuphi apho aqinisekise ilizwi lakhe kule mihla ngemiqondiso emikhulu? Silinde enkosini thina bakungqinelayo oko. Ndithanda ufunda ilizwi uYohane 14 verse 12. Ngokuthobeka le ndoda kaThixo ngokholo yathatha indawo yesibini
things than I have done.
Wenze.
And then suddenly he
said, nemikhulu kunale uyakuyenza.
Basically all miracles have been done.
Sitsho kuba inkonzo yenkosi yethu imangaliso emikhulu yenzekile. Abafile bavuzo, abangaboni imfama zabona, ababengahambi bahamba. Umangaliso wendalo, umangaliso wendalo. Wawunobona ukuba uThixo hayi kuphela wabuyisela amehlo kwabo babengaboni, abangahambi bahamba, kodwa imangaliso yendalo. Apha ndicinga ngale yomfazi apho wayenetshefu nje phambi kwakhe. Ndoda Thixo yathi, dade sulila, kholwa nje. Udade waqhubeka wakhala, watsho wakhona, sulila, thembele enkosini uzawuphila. Xa wenza oko wasusa itshefu ecaleni, yabona umfazi akanampumlo. Isifo somhlazi isusile impunzi, impumlo yashiyeka ilolo hlobo, wayeluhlazo elalime apho ngolo hlobo. Kwakumele ndivume zintana nje ngenyaniso kuthi sonke besinobe simlibele umoya ongcwele ngela thuba. Kodwa le ndoda athixo yashiyeka ilolo hlobo ngoba uthixo umbeke phaya, yayingumyalelo wobuthixo. UThixo wayenenxaxheba ngaye, watsho nje ngokuthobekileyo ukuba zonke izinto ziyenzeka kwabo bakholwayo. Ukuba ungakholwa nje uzawubona ukuqaqawulo kukaThixo. Wacela, wabuza uba uyakholwa dade, wathi ewe ndiyakholwa. Indoda kaThixo yathandaza, kwabonakala umfanekiso wawumiselwe nguMason Shogay eChicago ngo-1948. Nje iveki ezintathu wayekhule impumlo entsha ngokugqibeleyo. Inkosi yethu inako ukwenza konke oku. And uba ukholwa, andiyazi ukuba ningamakholwa. Kwesi sahluko kukhona kukhona ukucaca nje zonke izizwe zimele ukuba zingqine kuko okuthi xa kwenzayo. Ebusuku kwakukhona kuvela iziqhamo ngexesha elifanelekileyo. UThixo uyakwazi ukuba amvelisele uAbraham abantwana ematyeni. Nokuba singangakholwa sithi amatye akanakwazi uyenza loo nto, kodwa uThixo wenza oko afuna ukwenza. Agcwalise igama lakhe, wonke umhlaba ugcwale luzuko lwakhe. UThixo inkosi yethu yinkosi enamandla onke, uThixo namandla onke. Masithembele kuye. Thandi base umnqophiso omtsha ngokufutshane nje sibone uba uThixo ubeke abalindi, amisele abalindi, wabumisa abalindi kuba bakhonze abantu bakaThixo ukuba bakhangele kubo, babone ukuba ukulinda kwabo kuqinisiwe. Ngokuba onke amaqinga otshaba aye eba namandla ngakumbi, ngoko nabo abalindi baye baba namandla ngakumbi, bomelezwa ngakumbi. Kumnqophiso omtsha inkosi ithi ibeka ulungiselelo ebandleni ukuze kwakheke umzimba kaYesu Kristu. Korinto yokuqala kuchapter 12 uverse 28 ukuya ku-30 wathi nxenye uThixo wayimisa ebandleni, kuqala yangabapostile, okwesibini abaprofeti, okwesithathu abafundisi, kwaza kwaba yimisebenzi yamandla, kwaba zizibabalo zeziphiliso, iintsizo, izilawulo, iintlobo zelwimi. Mhlawumbi kude kube lapho. elizukulele likaThixo. UThixo ubeke ebandleni. Soloko ibandla lisemhlabeni olulungiselelo ngokulandelana kwalo lukhona njengoba kubhalwe apho, hayi ngokuba phaya kuyenzeka sihlale kwelinye icala singaphuma. UThixo kwenza konke athi akugqibe ngoba uthembisile, ngoba uthembise zonke izinto ukuba misa ngolungelwano phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova wenkosi. Umprofeti Isaya wakuthetha ngomoya, intseni iyeza nobusuku. Uba ufuna uva okuninzi, buya buya buze. Uba ufuna ukuva okukhulu, ya kuYohane uMbhaptizi chapter 9 kubhalwe kuverse 4 kuthethwa yinkosi yethu Yohane 9 verse 4. Ndimelwe kuyisebenza imisebenzi yowandithumayo. Kusesemini kuza busuku xa kungekho namnye unako ukusebenza. Inkosi iyakwazi okukuthethwa abaprofethi egameni lakhe. Udibanisa ilizwi lobuprofethi wavakalisa oko kubhaliweyo kwincwadi yenyaniso. Kwakhona ubhekisela kwimiyalezo yomnqophiso omdala. Kumele siyisebenze imisebenzi yakhe, hayi imisebenzi yakho hayi yam. UThixo ufuna usebenza imisebenzi yakhe ngathi. UThixo ufuna uvakalisa icebo lakhe ngathi. UThixo ufuna uthwala icebo lakhe ngathi. Njengoba nditshilo waphambili, inkosi inebandla emhlabeni, amasalela abantu abazawuva kuye abakhe, isibingeleli esingcwele ubukumkani benkosi yethu. Samkele okwaziwa ngobaba lwenkosi, hayi ngokuzikhethela kodwa ngobabalo lukaThixo ophileyo ngenyaniso. Kumele siyisebenze imisebenzi yalo undithumileyo. Kokupho kunye kuvangeli kaYohane, lo othunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo. Kodwa kubhaliwe, ndingakufundela uYohane chapter 3 verse 34. Lowo kuba lowo uthunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo. Mawudunyiswe uThixo ophileyo. Angamthumanga uThixo uthetha adlula kuThixo, uyalicacisa ilizwi likaThixo. Kodwa lo athunywe nguThixo uthetha amazwi kaThixo ngokuchapter 8. Khona bathi kubabhali ngela xesha abaqondi ilizwi lakhe ngokuba abangengoba kaThixo. UYohane chapter 8 verse 47. Lowo ngokaThixo uyaweva amazwi kaThixo, ngenxa yoko aniweva nina ngokuba ningengaba kaThixo. Ababhali ngela xesha babe nebhayibhile enye, benomprofethi omnye uIsaya, benezibhalo ezine, kodwa ngokomoya babefamekile, bawela emngxunyeni nabo abantu aba bakhokelayo, bekuwele emngxunyeni wolwazi lwabo. Kosithi ndizile njengokukhanya ehlabathini, lo ozoza kum akayohlala ebumnyameni, uzaba nokhanyiselo. Lo olandela inkosi hayi imfundiso okanye ulwazi, kodwa olandela inkosi akazuhlala ebumnyameni kodwa uzoba nokukhanya kobomi. Ngenxa yenyaniso nomamela ilizwi likaThixo, kuYohane umpostile Yohane wokuqala chapter 1 kutsho ngolu hlobo, uYohane wokuqala chapter 4 verse 6 thina singabaka thixo lo umazi uthi kuyasiva thina ongengo kathixo akasiva siwazi ngaloo nto umoya wayo inyaniso nomoya wayo ulahlekiso ntanda inkosi igama lenkosi amadoda avela kuthixo nomnqophiso omtsha nowakomdala asoloko bethetha oko kuthethwa nguthixo babesazi ukuba izoncinga zabo kodwa ukuba umoya ingcwele uye wabaqhubela ukuba athethe ngabo ngoko amazwi abawazisa kuthi ngamazwi kathixo amazwi enyaniso esiwamkelayo sikholwe entliziyo esikholwayo sikwamkela ngentliziyo singaba kathixo lo umaziyo uthixo uyasiva thina zintanda sifuna ukutsho oku kakuhle ngabantwana bathixo abanakubatshutshisa abanakwenza okubi kubantwana bakathixo ngokuba ngamalungu omzimba omnye uvelana nomnye badityaniswa luthando lobuthixo okukugqibelela umtshakazi ulilunge eliphilileyo apha emhlabeni apho uthixo etyhila ilizwi lakhe enze ilizwi lakhe lazeke njengasekuqaleni kuzawuba njalo nalapha ekupheleni uthixo thumela abapostile abaprofeti abafundisi abavangeli ebandleni ikubhalwe ngolo hlobo kuefeso chapter 4 verse 11 kwakhona ukuba sizibiza ukuba silibandla likathixo ophilileyo ngoko akumelanga umgangatho siwuzise phantsi incwadi eya kwibandla elasekuqaleni kumele ifunde phambi kwamehlo ethu nje ngendlela elalixhobe ngayo ibandla lasekuqaleni kumele libe njalo nangoku apho uthixo ayawuzukiswa khona angqinelwe nalo ibandla langaphambili ukuba inkosi inesithembiso kwaye unguye uwenza okunye ngokukazenzo chapter 3 verse 19 uya ku-21 amaxesha okubuyiswa kwento zonke akufika phambi kokufika kayesu kristu oko kumele kwenzeke size saneliseke uthixo aze enze kuthi ngokwelizwi lakhe njengoba eqinisekisile izenzo chapter 3 verse 19 guqukani ke ngoko nibuye ukuze zicinywe izono zenu ngokuze afike amathuba okuphumza evela ebusweni benkosi ithume uYesu Kristu owayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili ewe uzamthuma nini xa ethe wathuma amaxesha okubuyiswa kwento zonke lo kumele ukuba amazulu phambi kokuba umyeni aze kwakhona athabathe umyeni wakhe athabathe umtshakazi wakhe kubhaliwe uba umtshakazi uzilungisile kuye wenziwe ukuba ahlanjwe ambathiswe ngelineni ecokizekileyo hayi ngobulungisa bakhe kodwa ngobulungisa obungcwele bukathixo ubulungisa ngokholo kuye uYesu Kristu emsebenzini ogqityiweyo wokuhlangula siyabulela kwinkosi uthixo ngevangeli egcweleyo ezukileyo uverse 21 uthi ngenkosi yethu uYesu lo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufika amaxesha okubuyiswa kwento zonke awawathethayo uthixo ngumlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade lowo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kwizenzo chapter 1 verse 7 kwaye uverse 11 kwaye nalo Yesu unyusiweyo kunu asiwe emazulwini uya kuza ngolu hlobo nimbone siya ngalo emazulwini. Kodwa phambi kobaze kwakhona uThixo uthethile ngomlomo wabo bonke abaprofethi ngomlomo wabo abaprofethi ekuqaleni ngexesha lokubuyiswa kwento zonke, ixesha lokubuyiselwa kwezinto zonke oko ngendlela ebekukuko ekuqaleni. UYesu ungu-Alpha, ungu-Omega, ungowokuqala, ungowokugqibela. Abantu bayatshintsha, iimeko ziyatshintsha, zonke izinto ziyatshintsha, kodwa uThixo akanokonakala. NguThixo wanaphakade, uThixo ongcwele akaxoki, uyinyaniso, uthetha inyaniso, kwaye siyalukholwa izwi lakhe, siyalamkela, silibone liqinisekiso phambi kwamehlo ethu ekuzalisekeni. Sikholwa ngokugqibeleleyo ukuba uThixo uzijongile zonke izithembiso azenzileyo kweli xesha, ujonge zona njengelizwi elizukileyo, umprofeti Yeremiya isahluko sokuqala, profeti Yeremiya sahluko sokuqala apha ithi kuverse 11 Yeremiya isahluko sokuqala umqolo weshumi elinanye, kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni nale uyibonayo Yeremiya? Ndathi ndibona intonga yomthi womamangile kukhona abavela abavala amehlo abo. Kodwa umprofeti akawavala amehlo akhe, kumele abone. Nam ndingawubona umbono. Umprofeti yena uyawubona umbono, ubona into eza kwenzeka kwixesha elingaphambili. Kodwa bendihleli phambi kwakhe xa wayithetha ngesityhilelo, ilihlo lakhe lasekunene lingathi liyaqhwanyaza. Umzalwane uBranham ethetha etyhila oko ndandixelelwe yinkosi. UYeremiya bawufuna iBhayibhile kakhe kwesasibhalo, abaprofethi yayingababoni kwixa elingaphambili. Abaprofethi, umprofethi Hoseya ngumntu obona into ingekenzeki ngesityhilelo sako oko uThixo akuthilileyo. Kumele abekhona umprofethi. UMoses uthe umprofethi onjengam uThixo anivusela phakathi kwabazalwane benu. Nawo wonke umphefumo ongawuviyo lo mprofeti ongammameliyo uzawususwa phakathi kwenu. Unokuthi inkosi ubafuni bayiyani esixekweni, yabakho indoda ethwele amanzi, mxelele ukuba ukuthumile nithunyiwe ukuba uthi umfundisi siza kusidlela kwakho isidlo namhlanje. Unokuthuma uPetros athi yelwandle uthathe intlanzi ukhuphe isekele ephaphakathi kuyo, uhambe uyobuhlawula irhafu, uhlawulele mna nawe. Yathini inkosi? Sonke isono umntu asenzayo siyaxolela, kodwa isono ngokuchasene nomoya ongcwele asinakuxolela. Apho umoya kaThixo usebenza umangaliso, kumele ukuba siqaphele phambi kweThixo namandla onke. Uba kunokwenzeka sikhulini batata zethu ngokuba ungcwele othethayo, ndithetha ngokomoya ngoku. Kumele sazi ukuba sime emihlabeni engcwele phambi kothixo. Ndifunda kuYeremiya chapter 1 verse 11. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, yintoni nale uyibonayo Yeremiya? Ndathi ndibona intonga yomthi womamangile. Wathi uYehova kum, ubone walungisa. Ewe, ngokuba ndiya kuliphaphela ilizwi lam ukuba ndilenze. UThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuba alenze. Kodwa ubekile nabaluse ebandleni ukuba bahlale begcinile. Ngoku ubeka ubulungiseleni elo lunomsebenzi ekumele ulwenziwe kwibandla likaThixo ophilileyo. Nifundele kwizibhalo ezithathu. KumaHebhere 13:16-17. Kodwa ukuze senze okulungileyo KumaHebhere 13:16-17, ke ukwenza okuhle nobudlelane musani ukukulibala, kuba imibingelelo enjalo uyakholiswa yiyo uThixo. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa yemiphefumlo yenu yokwaba yakuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile bengangcwini, kuba anisizakali kuko oko. Zintani? UThixo unebandla. UThixo unolungelelwano ebandleni. Ukuvile oko? UThixo nguThixo olungelelwano, akafuni isiphithiphithi. Kweli xesha wonke umntu wenza into yakhe, wonke umntu wenza icawe yakhe, wonke umntu ufuna uba ngumshumayeli, wonke umntu ufuna uba ngumalusi. Umbuzo wokuqala ngulo, uThixo ubeke bani? Kuba uThixo uthume bani? Kubani owakhayo, ngubani ochithayo? Nkosi yethu ithi ngoku, lo ongekho nam uchasene nam, kwaye ozahlulale kum uyachithachithakala. Lo ungachasenanga nathi ungomnye wethu, sihlangana naye. Ukuba inkosi ayikho nathi, siyachithachitheka, siyaqhekeka. Ukangaphi sakutsho oku singaza, ungaba nenyonga entliziyweni yakho uncume. Oko akuncedi phambi kothixo. UThixo ujonga intliziyo, ujonga iinzulu zenzulu zengcingane. Ukuba ungulo ucinga uzaya kwindlu yendlu usebenze kwabanye, uThixo akakholiswa koko. Zintanda, uThixo unolungelelwano ebandleni. Nabani ongatsalekiyo ebandleni angabi yinxalenye ebandla, kumele aqale aqaphele uba ayilo xesha na lokuthi, Nkosi undibizile ebandleni lakho, ndinamkele endlini yakho. UDavide uthi kungcono ndibe ngumgcini wamasango endlu kaThixo. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele. Uba ufuna uthetha nomntu ngoku okanye ucebise egameni lenkosi, ngoku namava ntoni? Zintanda, ixesha lingoku. Sinenguquko yenyaniso kuThixo ukuba sibe namava ngenguquko yangaphakathi, sizenze ukuba sifumaneke kuThixo. Umntu wemvelo soloko eyikhaba into yokomoya, kodwa bonke abakaThixo bamamele ilizwi likaThixo. Noba intuthuzela, noba kukukhalimela, noba lulwazi, noba yimfundiso, nantoni evela ilizwini likaThixo, abazalwe nguThixo baliva ilizwi likaThixo. Oko kuko ekumele sizibeke kuko, sicinge kwakhona malunga nesimo sethu sangaphakathi, sikhangele uba senza kanjani. Bathambeleni abagukeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa yemiphefumlo yenu, ngokwabaya kuphendula ukuze bakwenze oko bevuyile, bengangcwini kuba anisizakali kuko oko. Bajonga ebandleni likaThixo. Ojonga ebandleni likaThixo athi andiphinde ndiye phaya. Kuyintoni oku? Kukuzilungela umntu abe nobulungisa bakhe, angenzi ngokwelizwi. Isibhalo sithi ukungathobeli kukuba kuyafana nomoya wobugqirha. Imeko yabo bacinga uba bangamlungisa uThixo kuyo yonke into, ithi baze abaziboni, abafuni ukujongana nomgwebo wobuThixo kaThixo. Akekho omnye olawula phezu komntu, hayi nomlindi kaThixo, hayi nomalusi webandla. UThixo walawula kuthi sonke. Leyo ngumalusi omkhulu, inkosi yethu Yesu Kristu. Bonke abavalisi ilizwi lakhe, abayinxalenye yomhlambi wakhe, ilizwi lakhe uthi izimvu zakhe ezama izimvu ziyaliva ilizwi lam. Bonke abakaThixo banye baphantsi kwentloko enye enguYesu Kristu. Yesu Kristu intloko yebandla, egcwele ngumoya oyingcwele nalilizwi lakhe. Bathambeleni abakhokeli benu nibathobele, kuba bona abalali ngenxa yemiphefumlo yenu ngokwaba yakuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile bengangcwini. Noba uyakholwa oko okanye akukholwa, umalusi inyaniso omiswe nguThixo. Nokuba ukhangela kumzalwane noba ngudade, ukuze umzalwane nodade aziqaphelele naye ukuba kumele azihlole ngelizwi likaThixo. Ngabe ukuvile? Ungakuva khona apha kwikhasethi, ndingakutsho kwakhona egameni enkosi. Yiya kubo bonke abazalwane nodade abakholwayo, abo bamiswe ukuba babe ngabalusi ebandleni likaThixo. Bayancwina xa bebona ukuba umzalwane okanye udade akekho selizwini okanye entandweni kaThixo. Umalusi uyaqaphela oko, uyayazi ukuba ingaba igusha isemhlambini okanye izisusile. Ngoba uyazi ukuba umalusi kumele aphendule ngalamhla enovuyo. UThixo unebandla, uThixo unolungelelwano ebandleni, uThixo unemsebenzi ebandleni, ulungiselelo ebandleni. Kumele aziswe kwimeko apho singaba yinkonzo kuye. Funa uqhubeka ndifunde uPetros wokuqala chapter 5. Petros wokuqala chapter 5 uverse 1. Imiqolo embalwa. Petros wokuqala chapter 5. Amadoda amakhulu la aphakathi kwenu ndiyavuselela, ndikwa indoda enkulu kunye nawo nengqina leentlungu zikaKristu, nedlelane nawo ngobuqaqawuli obuza kuthileka. Waluseni umhlambi kaThixo phakathi kwenu niwuvelela, kungengakunyanzelwa akube ngokokuzithandela, kungengenxa yenzuzo embi. Abalindi bawuhlala belindile. Zintanda yanga inkosi ngandisikelela, masimeni sonke, sibe nokuqaphela kunye, sikhonze intando kaThixo. Utshaba lume ukuze litshabalalise. Naphi na apho ungava umculo abantu bedanisa khona, konke kuyaqhubeka, kodwa ibandla likaThixo ophilileyo lifumene ukukhanya, lifuna ukuzigcina njengexesha lika-Abheli, ngexesha likaZakhariya wayebulewa. konke oko kuza igazi lika Abel kuya kwigazi lika Zakaria konke lamagazi abo ba bematisi onke thina sinesithilelo sinye selizwi njengoba besinawo ekuqaleni onke lo magazi azafunwa phambi kwemini yokugweba kukaKristu oko uThixo afuna ukwenza ebandleni kumele sizinikele kuye ukuze sibe zizixhobo ezandleni zakhe
taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly.
Verse 3, kungabi nje nga kabazi kakamelayo izahlulo zabo ibani imizekelo kumhlambi. Ingaba niyakholwa oku okanye hayi.
Who has a will of his own.
Ayikho indoda kaThixo enentando yayo.
Lord, let me be found in thy will.
Indoda kaThixo eyinyaniso ithi Nkosi mandifumaneke entandweni yakho.
That goes up to the throne of God.
Kwaye konke.
We heard it in that one sermon. Doing God his service.
Kunjalo konke. Besike njengoba sakhe sayiva kwenye intshumayelo ukwenza inkonzo kuThixo ngaphandle kuba ibe yintando yakhe. Mele uThixo abe nendlela yakhe kuthi konke okwenzekayo. Kwenzeke kuloku okwenzekayo kubo bonke ubulungiseleli bebandla mele kwenzeke kuzuko lukaKristu noba kubalusi balungiseleli okanye abafundisi omnye angamqumbeli omnye kodwa omnye avuyisane nomnye hayi kungabi njengabazigakamelayo izahlulo zawo yibani imizekeliso kumhlambi kungengenxa yenzuzo embi makube ngokuthumekelela masivumele ilizwi lakhe uThixo lilawule kuko konke akutshiloyo kwenzeke ebandleni likaThixo ophilileyo elinye ilizwi elizukileyo kumaHebhere chapter 13 kumaHebhere 13 verse 20 maHebhere 13 verse 20 ke kaloku uThixo woxolo lowo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade likwenze inkosi yethu uYesu wanga anganilungisa nigqibelele emsebenzini yonke elungileyo kuze nikwenze ukuthanda kwakhe senza phakathi kwenu oko kukholekileyo emehlweni akhe ngoYesu Kristu ngaye kuye makubekho uzuko lusemaphakathini asemaphakathini amen njengoba kubhaliwe elizwi likaThixo ngegazi lomnqophiso wanaphakade uThixo ongunaphakade wenze umnqophiso ongunaphakade kuKristu ngawo bonke abaza kwabelana naye ubomi obungunaphakade ngomnqophiso wanaphakade uThixo awenzileyo oko uThixo akubhaleyo ukugcina kuthi kuhle kunjani apha ngoku uThixo woxolo lo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade inkosi yethu uYesu Kristu la malusi omkhulu womhlambi wathe wavuka kwabafileyo ngalamhla woyisa ukufa isiwoko nesono nokuthi ndiphilile ndinazo izitsixo zobomi nezokufa lo wamvusayo kwabafileyo umalusi omkhulu inkosi yethu uYesu Kristu ngegazi lomnqophiso ongunaphakade zintanda ukholo lwakhe ngaba lubambelele phi ngaba lukubambelele emntwini okanye kumsebenzi ogqityiweyo wokuhlangulwa emsebenzini ogqityiweyo wegazi lemvana kubhaliwe kumaHebhere. UThixo athe kuthe wazinikela ngako. Isibhalo sithi uThixo ngumoya esemzimbeni wenyama apha emhlabeni. Ukuba sithi siyamazi yena wayengekabi na 50 kodwa wavela esithi phambi koAbraham ndandikho. Amen. UThixo unebandla emhlabeni iwaka eliphatha igama lakhe elima nelizwi lakhe. Xa isiza kwakhona apho uzuko ezisuzuko namandla oko kuza kwenzeka njengoba u-21 apho esithi ukuze nikwenze ukuthanda kwakhe senza phakathi kwenu okukholekileyo emehlweni akhe anilungisa nigqibelele emsebenzini yonke elungileyo. Nale eligama lokukholosa lo unyana wam oyintanda endikholekileyo nguye. Kuncwadi kaYohane ethi lo unyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ilizwi lakhe uthetha usathetha nanamhlanje abakhe bayalimamela awazi amazwi akhe. Unoyo lo ulamkela ilizwe elishunyayelweyo njengelizwe likaThixo. Inkosi uThixo ithethile nathi ngelizwi lakhe. Inoyolo indoda ingakucalula oku ikuqonde oku ukuze uxolo lukaThixo luze phezu kwakhe ibe luxolo nokuphumla kuye uThixo namandla onke. Wonke olamkeleyo ilizwi endilishumayeleyo asilamkeli njengelizwi lomntu kodwa lilizwi likaThixo. Wonke umntu okholwayo kuba intshumayelo ililizwi likaThixo hayi ilizwi lomntu makathi amen. Intseni iyeza ngokunjalo nobusuku ingaba leliphi na ixesha ingaba lelentseni okanye lelobusuku abo balindileyo balindile. Wafika ngobusuku lwavala ucango washiya kumnyama kwabanye yaba yintseni. Usikelelekile ungcwele lo ufumanekayo kuvuko lokuqala. Unoyolo lo ukholwayo alandele inkosi athabathe umnqamlezo wakhe imihla ngemihla. Mlindi liliphi na ixesha lobusuku intseni yasondela ngokunjalo nobusuku uba ufuna ubuninzi buya kwakhona. Sibuyile kwakhona sibuzile uThixo usiphendulile ngobabani okusulungekileyo kuvela etronini. Uzuko nembeko libe segameni elihle likaYesu. Amen. Thixo othembekileyo siyakubulela okusuka entliziyweni zethu ngenyaniso yakho evivakalayo nditsho nakule mihla Nkosi. Siyazi ilizwi lakho liyagqiba oko ubukuthumile alibuyi lilambatha. Hayi Nkosi, uthume ilizwi lakho lizawugqiba oko ukuthethileyo Nkosi. Kukuphela ngoko uya kubuya kuba oko uzuko imbeko indumiso mayibe kuwe. Siyakubulela ngesihlwele selizwi nanamhlanje kule ntseni Nkosi uthethile nathi. Hayi umntu kodwa wena uthethile nathi ngelizwi lakho Nkosi. Ngomoya wakho olungileyo ongcwele siyakubulela ukuba usebenzisa abantu uba usebenzisa abantu nanamhlanje Nkosi. Oko ukwanyulele abantu bakho Nkosi, hayi okonyulwe ngabantu. Nguwe owanyula abaprofeti bakho nabathunywa bakho kweli thuba. Indumiso nemibulo uzuko egameni lakho elingcwele. Ngenxa yokubabalo lwakho olukhulu nothando othe wabonisa kulo mhla Nkosi. Athumela imiqondiso nemimangaliso yakho Nkosi. Sizisa uzuko kuwe kuphela. Uliqinisekisile izwi lakho. Awuthumelanga kuphela kodwa uye waliqinisekisa. Imibulelo nendumiso uzuko nokubongwa kube segameni lakho elihle elidumileyo elizukileyo. Amen.